ilaahi biinu waayay horta dheefa ilaahi hadii ma roob dheefo dhibmaa hase aati idan tabar yarna may banaanka noo bariday 40 shan qof goosay oo yaagu ku banaanka bariday iskor bariday dadka tan ko maahan lan ko mun ko fayla dhisidi lan ko mun ko qaab lahayn dhisidi udub ku ba waay saas daraadi hadii roobki u saani baad may noo qabtay in la iskor bariyaan qab senior ka aan baahanna balaas ka aan baahanna wala ninka doran senior i balaaso wala ami ilaahi waahid ka qab hadina may waadana may otsadaan walaas dhan baahadan hayd in walaas dhan
oo burbursan roo balaas ma qabna male buushi kan argahay tan oo kamay hooyne gabadha reer kare oo leesku bari galni sharaabtuna koona hadda uu hadda aan ku kureeyo wana ka baad inta kare aanay duuntin yaalna saas ogaasan balaas laan li email una fadhan la waysan roobani daay
baa fadaan ilaahay ma hadlay shukrulla baad iyo nisiyo alaabteen nisiyo baa sheegaysa baa ka fiibles kanu noo yaa fuul roobna hata halku hoob isku koonaado isku bari yeleey buushi ma milkeen horan